silaleli nemalayiko asisebenzi isihlobo zethu lolusuka sibonanga nkosi sisule izinyembezi siyadizevu ujabulo kwesikhashana ingakusithola ematshwaleni yalibaleka konke uma sisonke sijabule sijabule 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 yalibaleka konke
woza 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 sizolebele woza
So we rejoice. Skip on my heavens, my sister. Which one is this one? Jago shallow check with you.
Makaya silaleli nemalayiko asisebenzi isihlobo zethu lolusuka silibonanga nkosi sisule izinyembezi siyadizevu kujabulo kwesikhashana ingakusithola ematshwaleni